qoysas kan oo gaaray degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa isugu jira caruur, waayeel, haween iyo dhalinyaro. Waxa ayna ka soo barakeen degmada Luuq ee gobolka Gado kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaal beeleedyo iyo colaado kala duwan. Gudoomiyaha degmada Bardaale, Maxamed Isaaq Xasan, oo u korgalaya xaaladda barakacyaasha ayaa booqday kaamka ay degan yihiin qoysaskan cusub si loo ogaado baahida ay qabaan. Barakacyaashan cusub ee gaaray degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegay in ay u baahan yihiin adeegyada aasaasiga ah nolosha sida caafimaadka, waxbarashada iyo raashin ay cunaan.
Tirada maanta ardayda dadkaas ku qaxay hadda deegaanka kusoo ilaa 1500 oo kale baaba yala ka qiyaasto. Taas maanta ardayda dadkii ha ku barakacay Luuq, ha ku bahay deegaanka, ha ku gubidi hantidii, ha gubati oo dadweyne maanta ardayda in iska jara, dadkii ganacsiga in iska jara. Maanta ardayda dadkaas ayaa ana dad ha barakacay dhibaato in ha deersiday oo ha deerinay oo guriyaalshu ha gubiday oo maanta ardayda hantidii oo ha ku rooreen oo mise dhacantay ama gubiti ya ana dadku usiga ee maanta ardayda oo saasana iska jara ee ha barakacay ya ana dad maanta ardayda ha tabahan deerna degmada ilaa baawurti hata roobki hata u badaayay naftiyo ba maanta ardayda wadooyinka dhiga la galay hata ba ka jaran ya ana.
Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan ayaa sheegay in xaalad adag ay ku sugan yihiin barakacyaashan isla markaana ay u baahan yihiin gurmad bini'aadnimo, asagoo hay-adaha ugu baaqay in gurmad lala soo gaaro qoysaskani.
Kunti dharaaran dad masaakiine oo deegaanshu ku barakacayo muddo horena hantidii lahaayeen lagu gubi, hatina dagaalinka dari marka dhammaan dowladda ka tirsanaa koonfur galbeed iyo tan federaalkaba iyo hay-adaha samafalka guud boolinka baaqan ee dadku gurmad degdeg leh la deera, maadaama dad deegaan dheer ku tabeen iskuladanaayeen beero jo iyo ganacsi jo wadeen, laakiin sababi waliyo halayna lanka dhiyaan hordhaagna hantidii dagaalka hor hantidii walaal kugu gubi, hatina dagaalkii xaafadii oo deganaayeen ba dagaal furun dagaal lagu waali iyo haqaxeen waliha lan hata wal haqaadi oo muka jara lan kasta owlaadaasi walila halabahay naftila ilaha lafokodi. Marka dhammaan hay-adaha samafalka degmada Bardaale rogan wali marka siyaana iyo dadku si toos walaay barku bilaaw walaay haayaan oo agalraarka jara lahan deersi hay-adaha gobolka rogan afka gobolka anagu ka hadaloona wali imka baaqana iyo si degdeg ah lahan deeri dadkun barakacyaasha ah ilaa 1600 qoysu hata dhan baawraha dareerta, maadaama jidka cariiri haya oo meel furoganagaday dadkaas wali waliha kana gaadahan wabaas jiinshi ha ka fokodeen ilaa dhowr meelo hata ilaa gundhoodi ilaa lukaasdhan guubi lukaasa dharaarayin dhammaan wali fadaana. Marka wasaaradda gargaarka dowladda koonfur galbeed iyo tan federaalka iyo hay-adaha samafalka gobolkan rogaan degmada rogaan inka baaqana iyo degdeg leh la deeri dadku oo dhibaataysan deegaanshuna ku barakacan insha allahu tacaala kulli ka maamul haana walaay unu hayna siin garab surugna dhibkana kulli ilaahay yashaani halka sabaroy.
Qoysaskan oo ka soo barakacay degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa waxay imanka u baahan yihiin gurmad bini'aadnimo sida hoyga ay ku noolaan lahaayeen, cuno iyo caafimaad.